For real, man, you already know, man, for real. Homa zetu si same, man.
Si same, man. Homa imekuwa mingi, this that mzizo season.
But
let's take it to the next level.
Most times ni mwasho hama fala wa made out. Swezani na vita ya mouth. Haijalishi kwa umetoka east, vitu zinaweze enda south. Halafu tunaku west, halafu tunaku zika north. Northlands, maiti yako iko north. Northlands, nina wakumbusha situ kona enough guns. Nina mwagandani upati mimba, how comes? Akajibu how come, full timer. Blew up with my niggas utadani Al-Qaeda. Walk one liner, co-co-kina. Bully since high school, I was a big minor. After easy, then a big minor. Tell the cops I am not a gangster, I'm a rhymer. Tell the ops I bring the pressure, you might die, man. Yeah, fuck a finer, she getting finer. Fully red anytime I'm with my man.
Nako control, nina console. They only talk about me in closed doors. Now where's a murder, Nikki on the up show. Wakajinadi slim, those stars cause it up for. Nako control, nina console. They only talk about me in closed doors. Now where's a murder, Nikki on the up show. Wakajinadi slim, those stars cause it up for.
Si wote tunajua vile siku itaisha. Naitwa Skade, lazima ntoke na shikuna Aisha. Tuna bandem, lazima nijichat na majicha. Skagi popo tunakaga area wanisa. Niko deep down digging, this I'm living. Juu ya bread tulipaka kama bibi. Ma politician ni majoka. Kasi wote tunajua hivyo basi shida yetu kubwa ni mavota. Ma motherfucker nimechoka. Ni mara ngapi twadanganya kwa hizi ngoma ati venye sisi wote tumesota. Na saizo nina kilo mbili ya foreno ndani ya ndai. Na siuzangi hiyo yote ni ya kuchoma. Safara atazidi tu kusofa. Striker figa tenje chapo outa. Juu midomo imekauka. Kauka.
Ni ngumu kutetea my brother na lasin. Alikuwa diani na manyanganya. Dustbin huonyesha kitu ushafanya. It must be me or it must be the ganja. Ni ngumu kutetea my brother na lasin. Alikuwa diani na manyanganya. Dustbin huonyesha kitu ushafanya. It must be me or it must be the ganja.
Nako control ni na console. They only talk about me in closed doors. Now where's a murder nikiona up show. Wakajinali slim those cars cause it up for. Nako control ni na console. They only talk about me in closed doors.